duhurize hamwe twamamaze ishimwe ry'Imana ihoraho turirimbe iby'urukundo n'ineza bitarondorwa ihoza ku mwana w'umuntu Uwiteka Mana yacu ni nde mawana kugira neza kwawe birahebuje imitima yacu yanyuzwe na byinshi imema nawe adukoreye ibaza Mana ya Isirayeli abawe turakuramya twamamaza imirimo itangaza wakoreye ubwoko bwawe turagushimira mu mirabani n'amaraso bose Ndeshe wa ishimira Biri wanu kwa kenshi Tuwifata nibi sanswe Nyamara ni muwezi mana Eka tufate akanya Tibuki jutwa nyusemu Hamwe kwa gobo swe Nuiteka Tibuki mijisha Imana ya tuhaye Niyo ya tulinze Mana ya Isirayeli abawe turakuramya twamamaza imirimo itangaza wakoreye ubwoko bwawe turagushimira mu mirabani n'amaraso basima warahabaye mukiza mbese ni kigumunu ya kwitura
See you.